Hukum Dani. Hukum Dani. Dani. Dani kabisa.
Silete utani unless you do you see ni nani ukade kusanka ubani na kwato kigona kiprani sina ubana mtu unless you mtu akona ubana me nimetoka mbali sana nikahema sana kufika hi bless na ni I got a dream kaluta king of get it on top of rap ranking nothing go stop me niko ka cyclone niko na saika zani baki alone niko na power see isn't it alone I'll be a more if music goes alone you need a trim each to shop flexing on beat to get to shop the words of fatana uta than ship rap ni ocean me in the ship underwater nearly shall sink I no longer float so to go in Jenga kafem nime work so hard do nifike hapa na ni so you can fake it till you make it ba huwezi kuwaka me cause I keep a trail nafanya matil na sibati shangi na ni so my label ni TRG ndio tu na top kwa game sahi so nyinyi ni maji sisi mafuta hii ni riadha sisi rudisha huwezi tupita cause tuko na dreams kama lupita ndani ya fantasy tulisha zama wamebaki tu wakitutazama hapa ndo home hatuwezi hama forward ever turudi nyuma juu tuko ndani na hatubanduke ndani Dani na hatu banduke
Tuko ndani.